abadde mu bwensi ebyo byomulunda byonna babyolundira bwerere ebyo ebyabambega bonna bakumenyera bwerere bwaba wakubalika sigwomugana omuntu yekuma yekka okuwubira omuntu wo tekyalibadde kibi naye waliwo lususa nga yonna gyayika omulunda sononedda omuntu yekuma yekka okuwubira omuntu wo tekyalibadde kibi naye waliwo lususa nga yonna gyayika omulunda sononedda omuntu yekuma yekka samba nokuba mbolo kuba mkatomu wa mtadeleti kati obuba olowoza nowoba mtadeleti so munange ngabadde kubirala nyonyonyonyo owomukwano taina musango kyokala bwenyuma okubira muntu wote kyalibadde kibi naye waliwo lususa yonna gyayita omulunda sononedda omuntu yekuma yekka eriyo basajja bannange ng'ebbuba eryabwe lyasukka mukyala wene kusasiro tudde ku nkato buli musajja gw'oseka naye gyoyo wamwagala dda noswala ku kyalo kyonna n'empinakuba eryo lye bayita ebbuba essajja kyokala bwenyuma ali musuri